the boy coming number one. Bad
it's the kids, baby.
Oh. We don't really mind that you keep kesha. And you want to take in your shallow sequel shade. Wahuna ila tulojipata kwetu suna wejigembe unamkuna huku walona meno anatafuna mwenye kisu kikari kala nyama leo kidari kachwa na jimama leo watu kuna shere oya leo shereo mpaka kesho tumeanza leo wasio toka wametoka leo wameifuata shere. Oya kwetu kuna shere. Uriwaza mapenzi tukawaza pesa. Ona yanavyo kutesa. Sie kwetu ni shere. Oya leo shere. We don't really mind that tukikesha. Riwake teki nyesha. Leo siku ya shere. Oya leo shere. Wanangu huku.